Isomo rya 42. Yonatani yari intwara akaba n'indahemuka. Umuhungu w'imfura wa Sawuli witwaga Yonatani yari umusirikare w'intwari. Dawidi yavuze ko Yonatani yihutaga kurusha Kagoma kandi ko yari afite imbaraga kurusha intare. Hari igihe Yonatani yabonye abasirikare 20 b'Abafilisitiya ku musozi. Yahise abwira wari umutwaje intwara ati, "Turabatera, Yehova naduha ikimenyetso. Niba tubwira ngo tuzamuke, turamenya ko tugomba kubatera." Abafilisitiya bahise bababwira bati, "Ngaho nimuzamuke turwane." Abo bagabo 2 bazamutse umusozi bica abo basirikare bose. Yonatani niwe wagombaga kuzasimbura se Sawuli akaba umwami kuko yari imfura. Ariko yari azi ko Yehova yatoranyije Dawidi ngo azabe umwami kandi ntiyigeze amugirira ishyari. Yonatani na Dawidi babaye inshuti magara. Basezeranye ko buri wese yagombaga kurinda undi. Yonatani yahaye Dawidi ikoti rye, inkota ye, umuheto we n'umukandara we nk'ikimenyetso cy'ubucuti. Igihe Dawidi yahungaga Sawuli, Yonatani yagiye kumureba aramubwira ati, "Komera kandi ugire ubutwari. Ni wowe Yehova yahisemo ngo ube umwami, kandi na data arabizi. Ese nawe wifuza kugira inshuti nyakuri imeze nka Yonatani?" Yonatani yashyize ubuzima bwe mu kaga inshuro nyinshi kugira ngo afashe inshuti ye. Yari azi ko Sawuli yashakaga kwica Dawidi, maze aramubwira ati, "Niwica Dawidi uzaba ukoze icyaha kuko atigeze agucumuraho." Sawuli yarakariye Yonatani cyane. Nyuma y'igihe, Sawuli na Yonatani baguye ku rugamba. Yonatani amaze gupfa, Dawidi yashakishije umuhungu we Mefibosheti, amubonye aramubwira ati, "Nzakwitaho ubuzima bwawe bwose, kubera ko so yari inshuti yanjye. Uzaba mu nzu yanjye kandi urire ku meza yanjye." Dawidi ntiyigeze yibagirwa inshuti ya Yonatani. Muri Yohani igice cya 15 umurongo wa 12 n'uwa 13 hagira hati, "Mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruturu ku muntu ahari ubugingo bwe kubw'inshuti ze." Ibibazo. Yonatani yagaragaje ate ko yari intwari? Yonatani yagaragaje ate ko yari indahemuka? Samweli 1 igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza kuwa 23, igice cya 18 umurongo wa 1 kugeza kuwa 4, igice cya 19 umurongo wa 1 kugeza kuwa 6, igice cya 20 umurongo wa 32 kugeza kuwa 42, igice cya 23 umurongo wa 16 kugeza kuwa 18, igice cya 31 umurongo wa 1 kugeza kuwa 7. Samweli 2 igice cya 2 umurongo wa 23 n'igice cya 9 umurongo wa 1 kugeza kuwa 13.